website musiclog.net.
Yumako Empire Company.
Aninana mami, aninana baby, aninana mami, aninana baby, aninana mami, aninana baby. Kuna luba pale langa matezi yale niwe na
Makolo, makolo maudi
baby,
wasilala
Nininga kule lilato la kala Kanji mwapiro yao no upo la kulifeza Nini sazive kule luka yo shuta Na lilato kuyo fila kukusina kufwembana Nikaze muzee alieza ala Inge kule kikwa mulo kutuwa lifu walola Harife lile nipala kubiliva Ni mwamina ando ya kafani sae kumokela Kozi, mune luba pale langa shua Mune nikula tiranga luri wena Kulifa Kele uri feza kufeza kufela luri kufelelele Mount Azeki
Aninana mami
Kingi Mount
Aninana baby
makulo,
Aninana mami Aninana baby Aninana mami Aninana baby Kone luba pale langa matezi yale niwe na baby Kone luba pale langa matezi yale niwe na
Zakala kanji za fela Neman chayna
Nani wana inge kulika
chen
Zakala kanji za fela
Kale umba kwende as Neman chayna Upula zene luba pala mwalilato Ne luba pala mwipato mane ni muyato Antoli chwale fananga muhato Niwe na kona fauto chijeza zalilato Enewe kize wona mwalilato Inge kuwe na chwale fani tutile tuto Niliza kala kanjimane za fela Ufilika na sikama niwe na mutafela Zeni vulela faki mutala fela Neni sazi viguli kimo na mwali kafelela Upula lila tola lelele ufana Neuli lila tole luja ina kufela machine
Aninana mami
Kele mifilika na pabati
Aninana baby
Iman Chinese
Aninana mami
Machine
Aninana baby Aninana mami Aninana baby Kone luba pale langa matezi yale niwe na baby Kone luba pale langa matezi yale niwe na baby Nani wana inge kulika chenu za kala kanji za fela Nani wana inge kulika chenu za kala kanji za fela
Makulu Mount Power Havene Mount Makulu
Baby
Aninana waka warila domo nelu vapale langa mazazi ya kwa mulao Aneni wanara wunirila kala Kanji kwa pata no upula kuyo chinja kala Na tingulu kanga mumu mutala Kono kwa palanga kuna yeni tabelanga Neusa soniri kunisia so Niki honi ngifaka pepa wanifate muso Twale luri wena wanisia so Lila tola luna walifeza so Huka ninyandisa kozikiwe na mwaminano Na potolo wanga kufeza mukulo kono
Aninana mami
Mount Makulu
Aninana baby Aninana mami Aninana baby Aninana mami Aninana baby Kone luba pale langa matezi yale niwe na baby Kone luba pale langa matezi yale niwe na baby Nani wana inge kulika chenu za kala kanji za fela Nani wana inge kulika chenu za kala kanji za fela
Pandemic on this one, Sarah Papa pandemic
Baby
DJ ne mundi eleven KB
MakomaMusic.com This is Makoma New Music
Niwe na baby Kone luba pale
ni sao kasina boy.
Baby
Ibilila nawa Stau wapwa weka Bagidi boya isia Barambo mani isia Wa Manchester isia Wale muti isia. Uncle Gifty Paul Grande,
Uncle
Adrian Mr. B, Uncle Shadrick Mishake, Uncle Lenoki Sindibo Mali Kwaliwa, Eyo Santa Boy Fetty Kinaru.
Power Entertainment.